Afadhali nimekuona, afadhali tumeonana, afadhali nimekuona, afadhali tumeonana, tulika kinyonge sana, weta leta tungi na nyama, bebe zilete savana, tajiri atalipa bwana. Kwanza hauna baya au jarogwa ukipa uozi, we cheki ulivyo pendeza, yani kama lili wizi. Kwanza hapa hapa janoga, tajiri twende mbezi, bosi tusichukue boda, tulikwesti doli loisi.
Una adui ukipa uozi.
DJ Juki, DJ Juki walete, DJ Juki, DJ Juki walete.
Pande juu ya meza tunapanda kwenye speaker, panda kwenye speaker, cheza kwenye speaker, luka kwenye speaker, cheza kwenye speaker, panda panda kwenye speaker, cheza kwenye speaker, luka kwenye speaker, panda kwenye speaker baba.
Wanangu we, wanangu we, mlisema ngoma ikipigwa poka timtatimua. Wanangu we, wanangu we, mlisema ngoma ikinoga poka timtatimua. Timua nione, timua nione, timua timua, timua nione, asa timua nione, timua nione, timua timua, timua nione.
Acho baba,
tufani,
SMS music.
Anakubali sana mshizo utawaua, awe rujo desa, kucha blandie, awe milio, respect team manager shwebu.
I'm a man of God. I'm a man of God. I'm a man of God.